Zaburi ijana n'umunani. Iyi ndirimbo ni Zaburi ya Dawidi. Mana, umutima wanjye urakomeye, ndaririmba, ni koko ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanjye. Neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Uwiteka, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zisumba ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Ukirisha ukuboko kwawe kw'iburyo unsubize, kugira ngo abo ukunda bakizwe. Imana yarahiye kwera kwayiti, nzishima, nzagabanya Shekemu, kandi nzagabanisha urugero igikombe cy'Isukoti. Galeyadi ni ahanjye, umuryango wa Manase ni uwanjye, uwa Efurayimu ni ukingira umutwe wanjye, uwa Yuda ni wo nkoni yanjye y'ubwami, Abamowabu ni bo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Abafilisitiya nzabishima hejuru mvuze impundu. Ninde uzanyinjiza mu mudugudu ufite igihome gikomeye? Ninde uzangeza muri Edomu? Si wowe Mana wadutaye uzangezayo? Si wowe Mana utajyanaga n'ingabo zacu uzangezayo? Udutabara umubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari, kuko ari yo izaribata ababisha bacu.